Eo, dugu chemisang, ananga baro. Oh, dugu sungurone, ananga baro. Eo, dugu bani, dugu ni, adugu diaba. Dugu chemisong, ananga baro. Oh, dugu somoroni, ananga baro. Eh oh, dugu bani, dugu ni, adugu diya bang, ananga kota dong. Dendi sanya de sangai, ananga kota dong. Guma golong kone yamba yamba gombe baru doninga guma golong kone chamba chamba
gombe nyala donina
yana dinye kono kodo adega denya ma famu guma nenda jong aduku ko besi aduku ma nyinga pelu uluko kone mani chane ne ma dinya aduku kalange beli de yamba yamba Ne matinye, aduku dombeli diye chamba chamba. Ne matinye, aduku tungoro bahu. Kayala yala, sambara sanga be mina fuseni la. Basang sango, obe mina la sinela. Ajeni sangwari, nesi sango. Yine ngojugu, hey, aduku yamba yamba. Adugu kamalemba ulude chakumba chakumba ye Sute wilika tama tama Kiledaka sunoko Alebini mani chani Ne mati nye Ananga kote doa Oh yes Sumuru shule Ananga kote doa Oh yes Relativité, c'est au-delà, narim, nana. L'homo sapiens, sapiens. L'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Orient, l'Amérique, canim, baignadon. Ali, opéro, tout. Bonne manin, chane, conata, ma, potato. Yes, a kamalin, chou. Joke kasoro imika zinye nerenga kotedo nenata kotedo nerenga kotedo oyes akamani shodo ananga kotedo kotedo don don ananga kotedo oh yes Oh, ananga kotedo, eh, eh, ananga baru, ah, ananga tulu, eh, eh, tulonti sobesa.
Onge, sinafo vienizana, nabi, mama nimbetu, aninafima ninajema ninadieye, sokoro jisambu.
Kanga folike, kanga kotedo folike, okake, okake.
Ameta kotedo, anigramse shole. Body. lamɛn bɛɛ b'i ka sira fɛ mani ma taa ɲɔgɔn ɲɛ sira la o e n'i ka sira ne ni n ka sira bɛɛ k'i yɛrɛ dan an kana fɔ an bɛ ɲɔgɔn dan o bɛna ni fadenya ye a y'aw ka jupuruw don ka pantalonuw don k'a k'aw labɛn jɛgɛ 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 aw kana an ka taa aw ni grand sœur Chole an bɛ taa kɔtɛ dɔn a k'an dɔn k'an dɔn 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 a k'an dɔn ko maya de ye waati ye k'an dɔn dɔn dɔn